Imwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya metero 19 na 22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radio.co. Mwiriwe neza nshuti, muduteze amatwi, ni Edirwe mbasuza kandi mbayikaze mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Imwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya 7 Washington DC, muri kumwe nanjye Edirwema. Mu minsi ishize hari umukunzi w'ijwi rya Amerika witwa Nkunda Shimwe Nehemi wadusabye kuzatumira umuntu usobanukiwe na Brexit. Iri jambo Brexit rivuga icyemezo cy'Ubwongereza cyanyuze mu itora rya kamarampaka cyo kuva mu muryango w'ibihugu byo mu Burayi. Hashize hafi imyaka itatu Ubwongereza butoye muri kamarampaka ko bwasezerera uwo muryango. Uyu munsi hasigaye gusa iminsi 10 ngo itariki ya 29 y'ukwa gatatu yatanzwe igere. Muri ayo matora abifuza kuva muri uwo muryango batsinze ku majwi 53.4%. Nyamara kugeza ubu abanyapolitike ntibarashobora kwemeranya ku masezerano n'uburyo bwo kuva muri uwo muryango. Ese inzitizi z'ingutu zaturutse he? Ubuse ibintu bihagaze bite muri iki gihe? Nibyo uwo mukunzi w'ijwi rya Amerika yifuje kumenya. Namwe turabatumiye tubisangire uyu munsi. Umutumirwa wacu ni umunyarwanda w'umunyamategeko ufite ubwenegihugu bw'Ubwongereza, akaba yitwa Frank Mwine. Bwana Mwine, ikaze cyane mu kiganiro muri sanga.
Murakoze cyane Edward Rema, ndabashimiye kandi nifuriza abakunzi ba radio ijwi rya Amerika amahoro n'amahirwe.
Urakoze cyane nawe kuba watuboneye akanya kugira ngo tuganire kuri iki kibazo. Ariko mbere yuko tujya mu kiganiro nyirizina, kuko twabisabwe n'umukunzi w'ijwi rya Amerika, reka tubumvishe icyo gihe aduhamagara ibyo yadusabye, hanyuma twinjire mu kiganiro nyirizina.
Nashakaga kubasaba kugira ngo muzadushakira umusesenguzi azatubwire hejuru ya kiriya kibazo, ubundi nje nkenera ngo mutubwire amakuru ariko kandi tumenye n'imvo n'ivano yayo. Ikibazo cya Brexit ari mu Bwongereza, ubundi nje mfite ibibazo byinshi nibaza ukuntu Ubwongereza bushaka kuva muri Union Europeyene, ni izihe nyungu bifitemo, kubera iki buha bushaka kwiyonkora, kandi wenda iyo buguma muri Union Europeyene ariho ekonomi y'Ubwongereza yazamukaga, kuko uriya ni umuryango ukomeje, niko nibaza ikibazo ukuntu igihugu cyaciyonkora ku bindi, kandi urebye ubunyine ibihugu ukuntu abantu baba bagenda bagira isi nk'ikiganza mu kugenda bakereye amarijo bagafata rejo ibihugu byinshi bikihuriza hamwe kugira ngo bizamure ubukungu n'iterambere, ariko Ubwongereza nkabona ko buhaba ushaka kwiyongora. Impamvu nini ni iki bwo buhaba ushaka kwikura mu muri Union Europeyene? Icyo ni ikibazo nashaka ko mwazadushakira umutumire akakidusobanurira,
akabasesangurira.
Burava muri Union Europeyene ngo bwerekeze ko Union Europeyene nziko ari umuryango ukomeye, ubundi kandi agatubwira biramutse binaniranye ko nimukumva abashinga amateka buri munsi baja mu mpari bagasa naho batemezanya n'imigambi Tereza May hashira imbere biramutse binaniranye byakenda gute abashinga amateka nibazanga burundu bizagenda gute yego icyo nico kibazo nari nshaka kubagezaho na ubone ndabashimiye
urakoze cyane nkunda shimwe Nehemia yaduhamagaye ari mu misozi miremire ya Minembwe muri Kivu yepfo muri Repubulika iharanira demokrasi ya Kongo Nehemia rero icyo kibazo wibazaga twakuboneye umutumirwa ugiye kugerageza kudufasha kugira ngo agisobanure bwana mwine mbere na mbere Brexit ni iki
urakoze cyane Edi Brexit harimo magambo abiri imwe ni bre yagumye kuvuga Britain cyangwa Ubwongereza irya kabiri ni exit exit isobanura kuva mu kintu nuko gusohoka nuko ko ifata amagambo yashyize abiri avuga uburyo Ubwongereza bushaka kuva mu muryango w'unze ubumwe bw'Uburayi
hanyuma yongeye anabaza imvo n'imvano ya Brexit cyangwa se ukuva kubwongereza mu muryango w'ibihugu by'Uburayi ni iyihe
imvonivano nuko habagaho abantu babonaga ko ubwongereza kuba mu Burayi nta nyungu zifitemo na bamwe bakabona ko ubwongereza bwaba bufite inyungu nyinshi buri mu muryango w'ubunzi umwe bw'Uburayi leta zabayeho iza Labour Party na ntizashoboye gushyiraho iyo kamaramaka ariko David Cameron wahoze ari minisitiri w'intebe w'Ubwongereza mu manda ya kabiri yasezeranyije Abongereza ko natsinda amatora azareka ibyo bintu byose bibaza bizashirira muri kamaramaka amaze gutorwa rero mu 2015 yahise yemera ko azategura iyo kamaramaka ndetse aranayitegura ku itariki 23 z'ukwa gatandatu 2016 Abongereza bafata bakora kamaramaka yabo bajya matora ariko ibyaje gutangaza abantu nuko bamwe bavuga ko 51 ku ijana n'ubuce bundi cyangwa 62 nibo batoye kuvamo urumva habayeho 48 bavuga ko umuryango umwe n'Uburayi nibo mwiza 58 cyangwa sorry 51 cyangwa 52
ni 51 n'9 hanyuma abatarifuzaga bari 48 n'igice kimwe
nibyo urumva rero de France cyangwa bitandukanye ntabwo ari hanini cyane ariko ikintu gikomeye cyane ni uko ibintu bashingiyeho bemeza Abongereza ko bagomba gutora kuva mu muryango umwe w'Uburayi nuko ahanini byari ibinyoma ngira muri politiki sinzi ko iba haba ibinyoma bikaba ibinyoma cyangwa babyita politiki ntuhabaye ikibazo kuko babwira ko bava muri nibavamo muri uwo muryango bazakira nibava mu muryango hari amafaranga bashyiraga muri Union European batongera kuyatanga amavuriro azayongera kubona amafaranga abantu abimukira cyane cyane abimukira burya ibyo bintu byari cyane kubimukira bavuga ko abimukira ari benshi cyane baza mu Bwongereza iki gihe nibashyiraho Brexit bamaze kuva muri uwo muryango ntabwo bazongera kwemeza free movement kuko hari icyo kuvuga ngo abanyaburayi bose bagomba kujya mu bihugu bakanaturaho bashate bakoresheje uburenganzira bwo kugendera no gutura mu muryango w'umwe w'Uburayi icyo kintu rero bamwe babonaga ko gituma bimukira baza ari benshi cyane cyane mu bihugu bikennye nka Bulgaria, Romania n'ibindi bihugu bikennye nka Poland ibyo rero byatumye abamwe bumva ko nibahagarika bakava muri uwo muryango bizatuma abo bantu bose bamukira bagabanuka ariko ngira nk'uko umukozi wacu wa w'ijuri ya Amerika yakubajije batanze baribeshye ni nayo mpamvu hakiri ikibazo cy'uko bavamo kuko baratora bikananirana na n'ubu pareroma yabo cyangwa inteko ishinga amategeko ntabwo iremeza umwanzuro wo kuvamo nubwo bamaze gusaba ko bazavamo ku itariki 29 z'ukwa gatatu ku isaha 5 za nijoro na n'ubu kereka niba makongezayo
ariko ntago barajya muri European kugira ngo bayisabe kuko bo ejo bundi batoye kuko ashobora kongera kugira ngo agatandatu ariko ntabwo kuko bagomba no gusubira muri European ibyemeze ntabwo baragiye ngo babyemeze tubategereje
bivuze ko hakiri akajagari kubijyanye n'ejo hazaza h'Ubwongereza dore ko umwanzuro nyawo utarafatwa noneho abantu bakibaza ese kubijyanye n'Abongereza ubwabo ni ibiki bashobora gutakaza mu kuva muri Brexit inyungu ziri hehe
byinshi cyane Edi iyo urebye mu by'ukuri inganda nyinshi zari zishingiye ku free movement cyangwa ubwisanzure bwa business bw'ubucuruzi ibyo urya n'uruza rw'ubucuruzi rw'uruza rw'abantu services ibyo byose bavuga ku imari wibuka ko Bwongereza London yari icyo bita financial hub with the European Union bavuga ko financial hub izimuka ikajya muri mu Buholandi
ubwo ni ukuvuga
izindi society z'ibihugu bya nka nk'Ubuyapani za Honda Nissan hari company yabo ya Nissan hambita Sunderland ugiye mu majyaruguru y'Ubwongereza irimo gufunga imiryango ibyo byose kubera ko habaga uburyo ubwisanzure bwo kugendesha business ibyo byose bisa nk'aho amategeko y'Ubwongereza buzabuvuyemo hazaba imisoro iziyongera na za visa bo baravuga bati nyataba nyuma kuva mu mucyo bakabonye icyo bakwita amasezerano yemeza ko bashobora kuzajya batembera nta kibazo nta nkomyi bavuga ko Ubwongereza bazajya busaba visa n'abari basaba visa urumva ku kajagari by'umutekano security kuko bari bafite ibyo bita security bahuriyeho immigration ubwo tuvuga ngo immigration ubwayo hari ubufaransa hariya iyo urebe za kare hari abantu bo bimukira babo bahamuriye amategeko yarindaga abantu bavuga hariya bakaza mu Bwongereza ibyo byose Ubwongereza buzaba bugenda bukora andi masezerano bitoroshye kuko kugira ngo ukore amasezerano na Union Europeane bishobora gutwara imyaka itanu itandatu mutarayemeza
kuko ni amasezerano agomba kwemeranywa n'ibihugu byose bigize uwo muryango hanyuma tugarutse kuri ayo masezerano barimo kugerageza kugeraho kugira ngo bafate icyemezo ntakuka cy'uko bava mu muryango w'ibihugu by'Uburayi hari amagambo bakunze kugarukaho cyane yo mu Cyongereza hari abavuga ngo hari soft deal cyangwa se hard deal no kuvuga ngo amasezerano yoroshye cyangwa se n'amasezerano adadi yakomeye ibyo bivuze iki
soft deal na hard deal soft ni ukuvuga ko baramutse bavuye amasezerano bakugiranye amasezerano na n'umuryango w'ubunzi umwe w'Uburayi bazashobora bimwe kugenda babidohora tuvuge nk'ubucuruzi kugira ngo gusigara muri customs union bakazajya urujya n'uruza rw'ubucuruza ukugira rw'ubucuruza rukaba nta kibazo Northern Ireland urugo ko Ubwongereza ikibazo bita backstop hari n'ikita backstop yuko amajyaruguru ya Ireland n'amajyepfo ya Ireland uyu rero icyari igihugu kimwe ariko agace ko hejuru ako bita amajyaruguru kari ku gice cy'Ubwongereza abo bantu rero nabo ni haba icyo bita hadi biru nukuwa ko ahungaho nabo abanya Ireland b'amajyaruguru bazajya bajya amaji majyepfo basaba visa ubucuruzi bakireho bariyeri ibyo bintu rero nukuvuga ko haramutse habaye soft biru barabigabanya bazemeranya babigabanye habeho amajyaruguru bashobora kugenda nta nkomyi ubucuruzi kuko n'abantu bamwe Ubwongereza gusa nabwo busigare busigaranye ubumwe bw'ubucuruzi bashobora gucuruzanya ariko baramutse bavuye mu cyo bise hard deal nuko bamwe banavuga ko nta rwari na hard deal ni crash deal bazahita basohokamo nta masezerano bivuga ko Ubwongereza buzajya imisoro izajyaho bavuga ko n'izi modoka cheki gusuzuma ibyinjira n'ibisohoka bavuga chaos akaduru pae mwini machi
mbere yuko mija amba wakunzi bijuguri ya Amerika ndabazi ni benshi wari kumurongo bategereje ubwo Ngereza nkuko warubi komojeho bugizwe n'ibihugu bitandukanye hari England ari bwo bwongereza hakaba Pays de Galles ariyo bita Wales hakaba Scotland tuzi nka Ecosse na Northern Ireland cyangwa se Ireland ya majyaruguru byose ntago ariko byatoye kuva mu muryango w'ibihugu by'Uburayi tuzi ko Scotland cyangwa se Ecosse na Ireland ya majyaruguru bo batoye ko baguma mu muryango w'ibihugu by'Uburayi icyo gihe ko byose ari bisanzwe ari biri mu gihugu kimwe kitwa Ubwongereza cyangwa se Britain icyo gihe bigenda gute
urakoze cyane ni nacyo kibazo gifite ya Ubwongereza ubu ngubu bafite urabona Ireland na abantu bakiya cyane Ecosse ya Scotland ifite abantu hafi miliyoni 5 ariko ubwongereza bafite hafi miliyoni 60 ni ukuvuga ko majorite y'abatoye bari abongereza ayo bise England kuko ni nabo benshi ugereranyije ubwongereza bwose iyo baza kuba bangana ntabwo Brexit yari kubaho ugereranyije n'ibice bibatandukanya abemera abashaka kuvamo n'abashaka kugumamo ariko rero ni nabo ubungubu hari ikibazo Ecosse yanavuze ko irashaka independence irashaka independence cyangwa ubwigenge amajyaruguru ariyo Ireland y'amajyaruguru ikibazo kiti ni ikihe hari akaduruvayo umutekano mukeya ubungu baravuga ko Black Friday ishobora kugaruka abantu bakongera bakicana icyo ni ikindi kibazo ikibazo kinakomere ubungu ubwongereza ni ubwabo internal politics cyangwa politike ubwabo interine imbere mu gihugu kuko ubwabo nubwo bashoboye no kuvamo bashobora kuzashwanyuka ibyo bihugu nka Scotland ya Ecosse uri kuko yagize gushaka ubwigenge bwayo birananirana ariko n'amatora nayo ntabwo batandukanye byari byinshi cyane matora bivuga ko bari gusaba independence no gushwanyuka k'Ubwongereza biri ku bintu bishoboka niba Ubwongereza buvuyemo nabi muri muryango w'ubumwe w'Uburayi
urakoze cyane Maitre Frank Mwine guma ku murongo reka noneho duhe ijambo abakunzi b'ijwi rya Amerika nabo bifuza kugira icyo bakubaza reka duhere kuri Pacifique wiriwe neza Pacifique uranyumva Pacifique nibaza ko tumubuza ariko dufite Frederic wiriwe uri hehe
ndi bugenda n'igitega mu Burundi
ikibazo cyawe
kibazo cyanje kiravuga giti ko abongereza bwa mbere bari batoye ko bagomba kuva muri Union Europeenne ariko ravye amasezerano Theresa May yakoranye na Union Europeenne yo kuntu bo tandukana ubuye umenga parlement y'abongereza bariko baravyanka yuko bidakunda ese birashoboka yuko ubwongereza bashobora kuguma muri Union Europeenne atarinze gusubiramwo ayandi matora gushasha bakaraba ko abanyagihugu n'ubu baba gishaka ko ubwongereza buvayo canke bugumayo ko ibugumo bashatse yuko buvayo mugabo ubuye abatse babaserukira bariko barahindura ibyiyumviro babona bariko barabagira amasezerano Theresa May yasezeranye na Union Europeenne abaserukira abanyagihugu ntibayemeye kibazo cya kabiri kikaba iki ari nka hamwe ko ubwongereza bugizwe n'amareta menshi nk'ubu umuminisitiri wa mbere w'ubwongereza yokoresha itegeko ryiwe akavuga ati jewe abashingamateka babyemera bavyanka ntegerezwa gukura ubwongereza muri Union Europeenne ni izihe ngaruka zishobora kuba kumareta gize ubwabongereza
urakoze cyane Frederic kuri ibyo bibazo byawe bwana Mwine nizere ko ufite agakaramu reka dufate nundi mukunzi w'ijwi rya Amerika ale wiriwe ale uranyumva uri hehe ale reka tukongere tuguhamagare telefone yawe iravuga nabi cyane reka dufate Edouard wiriwe Edouard uranyumva Edwa nawe turamubuze kuri telefone ariko Maitre Mwine ibibazo bya Frederic yarakubajije ibibazo bibiri icya mbere ngo ese ko inteko ishinga amategeko ya Amerika yanze ibyo May yari yasezeranije umuryango w'ibihugu by'Uburayi icyo gihe ubu ngubu n'iki kiza gukurikira wese ubwongereza bushobora kugumayo hanyuma cya kabiri yaragira ati ese we afite uburenganzira bwo gufata icyemezo ku giti cye nka ministri w'intebe agategeka icyo yifuza ubwongereza bukora
urakoze Edi na nubaje ikibazo icya mbere nuko hakiri ikibazo iba ubwongereza bushobora kuba ku itariki 29 z'ukwezi uku nguku kwa gatatu ikibazo nuko bisa nk'ibyananiranye ku buryo May n'ubundi parloma ye cyangwa inteko ishinga amategeko yemeje yuko bashobora kugenda bagasaba kubongeza igihe cyo kuvamo ariwo bapropoza cyangwa bateganya mu kwezi kwa gatandatu muri make icyo kintu nuko kuvamo kwabo ntabwo bishoboka ntabwo byose kugira ngo bavemo kuko kwinjiramo n'amategeko kugira ngo binjiremo n'ubundi binjiyemo mu gihumbi kimwe 173 bakiraho icyo bita n'akamaramaka 75 urumva akamaramaka yabaye itegeko rishyira mu muryango ubwongereza muri Union Europeenne ntabwo bashobora kuvamo gutyo kuko bigira ingaruka niyo mpamvu bongejeyo icyo gihe kugira ngo barebe bazumvikane abanyaburayi nabo bavuye ko bashobora bagomba kumvikana kugira ngo barebe kuko abanyaburayi nta kibazo bafite bavuga ati ikibazo kirimo imwebwe kiri bwa ryo twemeranyijeho mu kugemeranya aho twabona ko ari byo dushobora bishoboka none mwebwe ubwanyu wabo mubyumvikanye kuko abashaka kuvamo bavuga ko ubwongereza ayo masezerano bagiranye na Union Europeenne aba ntabwo bari kura cyane kuva kuri Union Europeenne abashaka kugumamo no bakavuga ko mu by'ukuri ahubwo ibyo bintu ntacyo bimaze icyo kije kibazo kuko May muri make ntabwo afite abashaka kuvamo ntabwo afite abashaka kugumamo ari nayo mpamvu buri gihe iyo azanye itegeko cyangwa se ashaka kongera kuri kuvamo binanirana niyo mpamvu yasuritse bakavuga ko azajya kandi kubisaba European kugira ngo ibyemeze ubwo ngo tutegereje ko azajya nabo bakabyemeza ariko parlement y'ubwongereza aho yabyemeje ko babyongejeyo kugeza mu kwezi kwa gatandatu icyo icya kabiri rero yavugaga ko May ashobora gufata icyemezo agakura ubwongereza mu Union Europeenne biragoye nanavuga ko bidashoboka buryo ubwongereza bufite icyo bita supremacy of the parliament parlement ni supreme nubwo ko niyo ikirenga
ubushobozi bw'ikirenga
niyo nteko ishinga amategeko y'ikirenga kuko buryo mu bwongereza bitandukanye n'ibindi bihugu nta n'ubwo ufite amategeko yanditse icyo bita constitution itegeko nshinga ntabwo ifite ryanditse icyo bita codified ifite amategeko agenda atoragura mu mico no mu bindi bita common law n'izindi manza zagenda ziciba mu by'ukuri rero biragoye kugira ngo Theresa May icyo anabikoze yaba ashyizeho president cyangwa ibintu bizabaho bibi ntabwo yabishobora muri make navuga ko Theresa May ntashobora kugira gukora icyo kintu cy'abadikitatire kugira ngo akure parloma nawe ubwe yamugiraho ingaruka bikanavamo ko ashobora kwegura cyangwa agakurwaho icyizere nk'uko bakoraga ariko bikananirana ubu ngubu agikoze nemeza ko byamugiramo ingaruka yo kumukuraho icyizere uretse ko atanabishobora kubera ko parloma ifite icyo twita supremacy of the
urakoze cyane Maitre Mwine reka dufate abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika David wiriwe
neza mwiriwe
uri hehe
ndi Kigali mu Rwanda
ikibazo cyawe
ikibazo kivuga kiti ese ko hari amasezerano mu bijyanye na n'ubukungu na business in Europeenne iba yaragiye ibihugu byigabagabanya uko bizajya bikora nk'ubu for example numvise ko rwa ruganda rukora indege rwa Airbus rukorera turuze mu Bufaransa bafite ukuntu bateranye indege ariko ama PS n'agakorerwa mu Bwongereza kandi muri izo mu masezerano baba baragiranye nka Union Europeenne ese icyo gihe Ubwongereza buvuye mu muryango w'Uburayi bwa izo nganda zakwimuka cyangwa bakora andi masezerano yandi n'igihugu ariko kitari muri Union Europeenne icyo ni ikibazo cya mbere ikibazo cya kabiri nkavuga ngo ubundi kubera iki Ubwongereza kuva na kera bwagiye gusa n'ubugenda gahoro gahoro muri New York ene kugeza ubwo bwa butigeze bukoresha faranga rya euro bugakoresha faranga ryabo bigaragara bafite izihe mungenge iki bwagiye busa nkaho butinjiyemo neza hari kibazo ki akagatatu isoza rero ese Brexit iramutse ibaye rahisi igatungana ntabwo byaba bigaragaza ko imiryango y'ubukungu ihuza ibihugu n'imigabane yabisa nkaho iri mu manegeka
urakoze cyane David kuri ibyo bibazo byawe ubwabyo ni byinshi mbere yuko mfata abandi Maître Mwine
urakoze cyane yavugaga ati ko haba inganda z'Ubwongereza n'uwo na European Union usanga ari magirirane zirafatanya hatanga urugero rwa Eurobus
Airbus
amababa yayo yakorwaga mu Bwongereza niho bakoraga amababa urumva rero abakoresha yakoreshaga uko ayo mababa yavaga mu Bwongereza ajya mu European naho mu Bufaransa tuza aho bakorera abashyira hamwe amababa akaba indege ibyo byose bizahungabana kuko hazaba ibyo imisoro zose tarifs barriers n'ibindi byose bizahungabana ntabwo ari byonyine n'ibicuruzwa bisanzwe imboga imiti inyama nabyo bavuga ko bizajya ndetse banavuga ko nubwo batangira guhunika ibiryo guhunika ibiryo nacyo mpamvu ubona abavuga abashyigikiye ko abongeza butavamo bavuga bati ibyo mukora ni ukwiyahura murishyira umugozi mu ijosi
tuvuze kuri ibyo Maître Mwine tuvuze kuri ibyo by'ibiribwa ahanini nibyo bashingiraho nuko Ubwongereza nibuvamo icyo gihe ibicuruzwa byawo byose cyane cyane bijyanye n'ibiribwa bizajya bibanza kunyura mu buziranenge ibyo bikazafata igihe kinini kugira ngo bigere ku muguzi
cyane ariko n'iby'uburayi byinjira mu Bwongereza niko bizaba bimeze urumva ni ikibazo gikomeye cyane n'imiha izimodoka zagenda guhabwa amabisi amamodoka batanze ko ingero zose z'imodoka zose zizajya zijya mu murongo kuzicekinga mu buziranenge uvuga ni keyosi ni ikibazo gikomeye cyane Ubwongereza kuko urebye uburayi bwo wavuga ko ari bunini kurusha Ubwongereza Ubwongereza ni ikirwa bari nibo baturanyi batuzaganya nabo ni ikibazo kizabakomera baramutse bakwiye kuvamo gutyo
hanyuma anavuga ko Ubwongereza bwakomeje kugaragaza biguru ntege busa nkaho butarimo kandi burimo avuga ikibazo cy'ifaranga avuga ikibazo ahanini kijyanye nuko Ubwongereza butafunguye cyane imipaka yabwo bwakomeye kuri visa cyane cyane ku bantu bifuza kuvugira muri Schengen Ubwongereza ntago buri muri Schengen ntago bukoresha Schengen ni impamvu yari iyi
niko bimeze Ubwongereza bwashatse kugumana ibyo ngira ngo bwanagezeho muri Brexit iyo nge tuvuga nuko bwavugaga ko niba ari kuri imipaka gutyo abantu benshi bazinjira kuko buriya Schengen nivuga ko umuntu yabonye visa ari umunyaburayi afite umunyaburayi ufite umunyamuryango utari umunyaburayi ushobora kumuzana muri Union Europeen umuntu wabonye visa ya Schengen ashobora kugera muri Union Europeen yose ifite Schengen Ubwongereza niba bishatse kubera impamvu n'ubundi zavuga ko ntibashaka abimukira ni nayo mpamvu n'ifaranga bakomeye ku ipaundi yabo bakavuga ko nibahindura muri euro bakajya muri euro hazaba ikibazo cy'ubukungu ngo niko bavuga ngo hazaba ikibazo cy'ubukungu kuko habonekagamo ibihugu bikennye ngira ngo navuga ko Ubwongereza bashatse kugumana cya cyubahiro cyabo cya kenya nabo banavuga bati
indangagaciro zabo
empire niko bamwe babyita ngo ubusugire bw'igihugu niko babivuga ariko bamwe bakavuga bati isi yabaye icyo bita global village cyangwa mu kinyarwanda n'umuntu yakita ni cyarugo gihuje ibintu bigenda byose mu kinyarwanda ntabwo nacyobona neza ariko bavugaga ko bati ibya kera ntabwo bishobotse ko ubungubu kuko ubungubu ibintu byarahindutse ariko Ubwongereza bugakomera ku ifaranga ryabo bwite ubukungu n'ubusugire abwo kuvuga ko abantu bazajya bava mu bihugu bikene by'uburayi bazajya binjira mu Bwongereza bakoresheje Schengen cyangwa free movement nanubu niyo mpamvu bavuga bati dushobora gusigaza ibindi ariko free movement tukayivamo abanyaburayi bavuga ati no fundamental ni ukuvuga ko ikibanze base ya Union Europeen nuko ari free movement of people akabari cyo bavuga bati ibyo bintu biramutse nubuyemo gutyo ntabwo twabemerera gusigaza kimwe no kurya ikeke kandi ugashaka kuyigumana nyuma nuko nabivuga kuri ibyo yambazaga
hanyuma avuze ko ese ibi ntibizagira ingaruka ku yindi miryango y'ubukungu hirya no hino ku isi
cyane byatangiye nubwo bavuga ngo ubwongereza bushobora kuzajya bukora amasezerano n'ibindi bihugu ariko se bije buryo rero bihugu bikize nka za Canada ibihugu bikize n'iby'Uburayi iyo urebye n'iby'ibicuruzwa ubwongereza bwashyiraga mu Burayi ugenje n'ibindi bicuruzwa byajyanwa handi nta ubwongereza bwashyiraga ibintu byinshi cyane mu Union Europeenne kurusha handi hantu ariko tugiye kuri ikibazo cy'uko bwagira n'ingaruka n'iryo kuko urabona bari bashyize hamwe ubwongereza bwatanga amafaranga menshi cyane muri Union Europeenne ayo mafaranga rero yakoreshwaga akanajyana mu bindi bihugu bikennye hano muri Afurika kuba imihanda tugenderaho muri East Africa nyinshi yubatswe na European Fund urumva rero amafaranga y'ubwongereza bigiye kuvamo niyo icyo gihugu cya gatatu mu Chile y'Ubufaransa ubu n'Ubudage bivuga ko amafaranga bazayahomba bizatuma rero aya mafaranga bashyiraga mu iterambere y'ibihugu cyane cyane bikiri muri Afurika bizatugira ingaruka natwe
urakoze cyane Maitre Mwine reka dufate na Okello wiriwe neza
mwaramutse mwiriwe
yego bite Paderi muri Uganda
Paderi turakoze
ikibazo cya
ikibazo reka suhuze umutumirwa Afurika tumwine
ni Mwine arakumva
yego ndabaza kubwanjye numvaga ko ubwongereza butava muri European Union kubera ko ubwongereza bwari bufite icyo bwari bumariye uno mugabane wa Afurika kubera ko twe nk'abanyafurika turacyakeneye abazungu ko badufasha muri byinshi njye ndibaza ko ndabaza umutumirwa ese abongereza baramutse bavuye muri European Union ni izihe ngaruka zishobora kuba muri bino bihugu bya Commonwealth nanone nkamubaza ese u Rwanda rwavuye muri Francophonie rujya muri Commonwealth
u Rwanda ruri muri iyo miryango yombi
reka mbaze umutumirwa nizihe ngaruka zishobora no kubaho ese cyambaze u Rwanda rwari rukwiriye ko cyangwa igihugu cyemerewe kuva muri Francophonie kikajya muri Anglophonie noneho atubwire ingaruka ubu abongereza bavuye muri European Union zabaho muri kano karere cyangwa se ku bihugu byakoronijwe n'ubwongereza murakoze cyane
Okello reka dufate na Ale wiriwe neza
mwiriwe Edigwema
uri hehe
ni Kigali mu Rwanda
ni ikibazo cyawe
si ikibazo nabaza Maitre Mwine ariko ndamusuhuze bwa mbere
arakumva
iyi Brexit abantu ntiba nyine ariko arabisobanura nk'umuntu w'inzobera bizobereyemo ariko nk'abaturage bakunda ijwi rya Amerika bashaka kubyumva b'abanyarwanda n'abarundi tunavuge abumva ururimi rw'ikirundi n'ikinyarwanda ndamenye ko iyi Brexit ikozwemo irimo imici ibiri hariyo Brexit bise du na Brexit bise dire donc hariyo Brexit yoroheye n'iyindi kakaye
yari yabikomojeho
yabikomojeho ariko abivuga mu cyongereza niho nashaka nange mere nk'umumaye umwanya nange mere nk'umufasha ko
mu mata
Brexit rero twitwa Brexit twitwa fakita du ni ya yindi yoroheye nyine navuze nise yoroheye mu kinyarwanda cyangwa se mu kirundi ariko abavongereza benshi bashaka iyi kakaye kugira bagire divorce batandukane bo babise ngo ni divorce pure simple donc batandukane burundu na Union Europeenne hanyuma babone ubwigenge bwabo barotruve bere entierete souveraineté icya gatatu niba ntibongere kugira uruhare mu ngengo y'imari ya Union Europeenne donc bigenge banahite banasohoka ku isoko rusange ya European Union nayo nyine iyi common market ya European Union bayivemo burundu ivyo rero bobo meyi we ni byashaka ariko bo bakaraba rero abongereza benshi bararaba ariko nitwavamo cyane cyane hari ikintu batinzeho sinzi ko mwine yagiso ntigeza yikomozaho cerekeye inkiko cerekeye inkiko cyane cyane muri ibyo gutandukana mu Burundi iyi Brexit ikakaye nakwita dire bavuga ko le tribunal britannique zitazoba zikirabwa donc imyanzuro yizi nkiko muri rwa kiko rwa rw'Iburayi rw'ubutabera ni ukuvuga ko bo bazaba bafite imyanzuro yabo ubwo rukiko rwa Europe ntacyo ruzoba rubarebaho nicyo rero bo rero nicyo kintu cya mbere bazaba batakaje kuko umuntu ashaka kuva mu Bwongereza akaza nka ba teroriste bagakora ibintu bagasanga Ubwongereza ntiburi capable yo kubashira mu butabera yo kubajija kandi bari bakomeje nk'iyo action teroriste yakozwe si rosoro y'Abongereza hanyuma bagaca banagira barabamo ama avantage gusa rimwe ariko barafitemo n'ama inconvenient menshi kuko ama inconvenient muri ibyo n'uko cy'ama tribunal donc metre mwine yasa nk'ugisobanura wewe n'uvu kabyumva yewe nuko nafite bitabo cyangwa ikintu nafite hafi alapwi ariko icyo kintu cyane cy'ubutabera agisobanure cyane agisobanure yaba
ale guma kuri telefoni wumve igisubizo cya mwine hanyuma niba ufite akandi kabazo ugakurikira ndaguha umwanya hanyuma dufate nabandi mwine
urakoze
metre mwine
ndakumva edi
kuri icyo kintu kijyanye n'ubucamanza n'ubutabera akomojeho
yes nari navuze ko mu bintu bazahomba uretse ko bamwe babyumva kunguka ari kuva iyo bari bagwiriyeho nje bita judicial system ariko na rwa rukiko rubita European Court of Human Rights ari rwa rukiko rushinzwe uburenganzira bwa muntu mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi Ubwongereza rero kubera ko ari mambure nabwo ibyemezo byose byafatwaga byabarebaga ariko bakavuga ko bamwe bakavuga ko ariko ni imanza nyinshi cyane edi urebye ibyo bamwe bavuga ko ari nka umuntu bashaka nko gukura mu Bwongereza bukashaka kumukura ari mu teroriste kubera ko uburenganzira bwa muntu bavuga bati gusumba byose nubwo umuntu yaba akoze icyaha kimeze gutya ariko uburenganzira bwe nitumushyira hari uburenganzira bwe buzubahirizwa abo ugacyanga nabo bakababuza kuba deportinga kubasubiza iwabo aho baturutse hari imanza rero rugeze mu Bwongereza umuntu bagashaka kumusubiza mu bihugu yaturutsemo ugasanga baravuze bati ndajuriye akajurira mu wa muryango w'Ubwongereza bw'ikimo muntu wa muntu akavuga ati uwo muntu udushingiye ko azajya mu gihugu kizamuteroriza kikamugiraho ibintu bibi iyicarubozo ntabwo tubyemeye umuntu bakaruca gutya ariko n'Ubwongereza ubwarwo bufite inkiko zigenga ku buryo kugira ngo umuntu bamutware ahantu bazamukorera ibyamfuna mbi kumwica urubozo biraguye kugira ngo uzamukore mu Bwongereza dufite imanza nyinshi z'abanyarwanda bamwe nk'abantu b'amajinya bari aho ngaho mu Bwongereza byarabananiye kubakuramo atagiye no mu UN ariko birabananira kubasubiza mu Rwanda kuko bavuga ko mu Rwanda batizeye ubutabera bwaho urumva rero icyo ntabwo ni kimwe ariko ikibazo cyatumye abo bantu bita hard Brexit abo babandi umwe babita n'intagondwa bashaka kuko Ubwongereza buva mu muryango mu Burayi bashingiraga icyo bita immigration cyangwa abimukira cyane cyane mu bihugu bya bindi bishake byagiye ku Union Europeenne nka Bulgaria, Romania, Poland niyo babizi nabyumva bavuga ngo aba Poland kugira gutya abantu bagira gutya icyo kintu cyazanye icyo bita ngo baravuga bati ibyo ntabwo ari rasizime igarutse ugasanga ibyo bintu ari byo byatumye cyane cyane abantu bavuga bati tuvuye muri Union Europeenne ariko nk'uko twamaze kubivuga n'ubundi bisa nk'aho byananiye abo bavuga ngo bashaka kuvamo
bagiye bashimira ku kintu kimwe tumaze kuvuga icyo ngicyo nicyo mugenzi wanjye amaze kuvuga ariko basanze ibyo ibyahuza ari byo byinshi kurusha ibatandukanya ubukungu ifaranga nubwo bakoresha rya pound ariko rya pound y'umunya ni euro amabisi inganda amafaranga financial hub kugira ngo ubwongereza bukome amafaranga Uganda yitwa financial hub ibyo byose rero biri mu nyungu z'ibihugu byombi ariyo yuropiene n'ubwongereza.
Urakoze cyane Maitre Mwine. Ale hari ikindi wifuzaga kongeraho mbere yuko mfata abandi?
Murakoze kunyongera ijambo. Urumva rero bwana Edi Gwema mwine ubu rero niho bisobanutse rero neza atanze n'urugero rw'u Rwanda ukuntu bajya amajenosideri bigora kubavana mu bwongereza nicyo kintu nashaka kugira ariko nashaka niyagira niyongera kugira adusobanurire kuri izi nkingi enye za European Union iziza libre circulation des biens services capitaux et des personnes sinzi ko navuga mu kinyarwanda sinzi ko wamfasha iyi libre circulation y'ibicuruzwa
korohereza urujya n'uruza rw'ibicuruzwa korohereza abantu gutembera uko babyifuza bya inisoko rusange izo nkingi enye wifuza ko
enye cyane cyane z'umwe bwa Burayi niho ruzingiye niho abongereza iyi Brexit yabo niho ubona yananiranye byananiye na May byananiye na Cameron niho ruzingiye adufashe tubyumve yaba adufashije nk'umutumirwa
urakoze cyane Ale. Maitre Mwine, kuri izo nkingi enye nanone usubiza ikibazo cya Ale wakubazaga ingaruka iki cyemezo gishobora kugira ku bihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza byibumbuye mu muryango wa Commonwealth.
Aya inareka ingirageze ku gushiriza ikintu mwa nuko burya isota inkingi nenye ari bwo burenganzira bw'ibicuruzwa abantu free movement of people services ibyo rero ibyo bintu nibyo twita inkingi z'ubumwe bw'Uburayi ibyo bintu iyo bivuzemo biri mu ngingo ya kabiri ya human rights ya communique law amategeko agenga umuryango umwe w'Uburayi ni ingingo ya kabiri ivuga base nicyo bita basis y'amategeko y'Uburayi agenga Uburayi bwose bavugaga ko ibyo bintu iyo kimwe kibuze ntabwo umuryango ukiriho ntabwo ushobora kuvuga ngo ndemera ibicuruzwa ariko nanga ko abantu binjiramo ibyo bintu nabyo abongereza bavuga bati reka dusigaze ubucuruzi abo bashaka kuvamo dusigaze ubucuruzi ariko tukumira abantu baba ndi bakababwira abo mu Burayi bati bishoboka kuko base itegeka ubumwe bw'Uburayi ishingira ku bantu urujya n'uruza rw'abantu ibicuruzwa umutekano n'ibindi ibyo bintu rero ari nabyo bituma na n'ubu hakiri ikibazo muri Parlema y'Ubwongereza ari abemera n'abatemera kugira ngo bumvikane ikimwe batwara iki bakareka ikindi ese ibyo bintu ntabwo bagira ingaruka ku mukungu ku mutekano nicyo kibazo kibakomeye na n'ubu batarakemura ebyi
hanyuma ku ngaruka ku bihugu bya Commonwealth
Ubwongereza nibwo bwonyine muri Union Europeenne ukuyeho nani kiri n'ubwongereza gusa bwari muri Commonwealth ni ukuvuga ko ari ibihugu byari abikoronizwa n'ubwongereza nubwo harimo ibihugu byagiye binjiramo nka Mozambique nka nk'u Rwanda ibi byose byagiye bijya muri na Cameroon byagiye byinjira muri Commonwealth ariko kubera ko hari amafaranga ubwongereza bwashyiraga muri Union Europeenne kandi Union Europeenne yafashaga ibihugu byose batitaye yiba ari Commonwealth cyangwa atari Commonwealth amafaranga rero azagabanyuka kuko bashyiraga amafaranga menshi cyane urumva rero bishobora kuzagira ingaruka ku bihugu cyane cyane kuko n'ubundi Commonwealth ibihugu cyane cyane bikize birimo ni bikeya cyane kuyo Canada n'Ubuhinde ariko ibihugu byose birakenye bamwe bavuga ko biri mu nzira y'amajyambere ariko abandi bakava ko biri inyuma y'amajyambere muri make uretse ibyo bintu aya mafaranga bashyiragamo ariko muri politike nta kintu cyahinduka.
Urakoze cyane Maitre Mwine, gusa twibutse abumva ijwi rya Amerika, izo nkingi enye bavuga ahanini zigaragaramo ubwisanzure bwo rujya n'uruza rw'ibicuruzwa, imari, serivisi n'abantu n'imirimo, nuko bimeze.
Yes, niko bimeze.
Urakoze cyane. Reka dufate abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika. Sylvestre wiriwe?
Mwiriwe nyakubaho Edwema.
Uri hehe?
Ndacyari ahandi mu Bugande. Nasabye kubona ahantu byananiranye mu Burundi.
Ubwo bizagera, igihe kizagera bagutahane, ikibazo cya
igihe kizogera banahane mu kwane wane. Hanyuma rero kuri icyo kiganiro numva kiryoshye rwose.
Urakoze.
Icyo kiganiro ikiganiro cyiza cyane.
Urakoze.
None ko tubona muri Afurika ibintu biragoranye rwose. Biragoranye cyane. None ibyo icyo kiganiro turi kuzaba kiraryoshye rwose. None abantu urabona Afurika irimo ibibazo byinshi, ibibazo byinshi cyane rwose. None ibyo bibazo bizohera gute? Ko mbona abantu benshi zihera hanze ama ibyo bibazo kandi bikaba bihari, nacumbirije rwose. Ubwo rero
ubwo
urashaka yuko
Sylvestre ndumva ahuganisha ikibazo cyawe ndacyumva, ariko tuzagishakira umwanya ibyo bibazo uvuga byugarije Afurika nabyo tubiganireho. Ndagushimiye cyane.
Urakoze Edwema.
Yego. Reka dufate n'undi. Papa w'abatoto niko witwa?
Yego niko nitwa.
Ufite bangahe?
Ni besi cyane, ni besi cyane. Gusa ikibazo ngira ngo niba ari yose enda nk'uko Ubwongereza burimo burava muri uwo muryango, hari byinshi bigomba guseswa kujyanye n'amafaranga. Ntabwo bagomba kugabanya ngo banganye cyangwa wenda babaha makeya.
Maitre Mwine, icyo kibazo uracyumvise?
Ntabwo nyumvise neza icyo bishatse gusobanuza ko Ubwongereza ukoresha ifaranga ryabo rya pound bari bakoresha euro.
Ndibaza ko arimo kuvuga wenda ibijyanye n'amafaranga Ubwongereza bwashyiraga muri uwo muryango.
Yes, niko bavugaga ko ayo mafaranga azagabanuka bakayakuramo, ariko mu bakavuga ko bizatwara kubata abagubu ngubu miliyari 39 cyangwa 40 kugira ngo bakore divorce cyangwa mu kinyarwanda divorce zo gutandukana burundu. Gutandukana burundu, ariko amafaranga bakazajya nabayishyura kugira ngo bashobore kuvamo. Ariko ya mafaranga wowe bashyiragamo abanyaburayi abongereza bashyiraga muri fund cyangwa ni fund mu kinyarwanda
ikigega
mu kinyarwanda isanduku
ikigega
ikigega icyo kigega nubwo ko nibamara kuvamo burundu burundu ayo mafaranga ntabwo azaba bakiyatanga, ariko uruke ko kugira ngo bavemo n'ubundi ayo mafaranga bagiye gutanga ni miliyari 39 zo bavuga cyangwa miliyari 40, urumva n'amafaranga menshi cyane nawe.
Urakoze cyane. Hanyuma ikindi kintu abantu bakomeje kugarukaho cyane haba ngaho mu Bwongereza, dore ko wavuze ko nyuma yuko batoye Brexit abantu baje gutahura ko bashobora kuba barakoze amakosa, ishyaka ry'abakozi ari naryo ritavuga rumwe na leta mu Bwongereza, Labour Party, mu minsi ishize nyuma yuko habayeho kutumvikana kuri ayo masezerano, bagerageje no kuvuga ko wenda bahamagaza indi kamaramaka ya kabiri bakareba niba abaturage koko bagishaka kuva mu Bwongereza, ariko ibyo bitekerezo byabo byakomeje gutsindwa mu nteko ishinga amategeko. Hari amahirwe ko Abongereza bashobora kuzasubira muri kamaramaka ya kabiri?
Biragoye kuko nicyo kintu barakizanye ejo bundi muri iyo bintu bazanaga bimwe bavuga ko secondary for cyangwa kamaramaka ya kabiri, iyo icyo kintu cyaratsinzwe ariko ikibazo iyo chaka ryaba koze ryale bapate iyobowe n'umuntu bita Corbyn yari Corbyn ubwo ntabwo akigiye ko ubwongereza buguma muri European ariko akagira majorite y'aba ministri y'aba depute ndetse baraneguye bafatanyije n'abandi babo conservative bajya mu cyo bita independent ni ukuvuga ko Labour bamwe majorite muri Labour bavuga ko bashaka kuva muri Union Europeenne kuguma amasore ariko Corbyn umuyobozi wabo ntabwo abyemera kikaba rero ari inzitizi kuko n'iyo agiye kukampeninga usanga ntabwo afite imbaraga cyane izo kucyemeza ariko mu by'ukuri majorite harimo n'uwahoze ari minisitiri w'intebe Tony Blair nibo bantu bakije cyane ko ndetse n'abakonservative nka John Major wahoze ari mu ishyaka ry'abakonservative nawe mu by'ukuri yemera ko ubwongereza bakagombye kuguma muri European Union muri make Labour nubwo ifite majorite ariko ubuyobozi bamwe urumva n'abumvira muri Corbyn ntabwo bashyigikiye igitekerezo cy'uko haboka amanota ya kabiri cyangwa ubwongereza bwaguma muri Union Europeenne.
Urakoze cyane. Reka dufate abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika duhere kuri Simeo. Wiriwe?
Alo.
Uri hehe?
Alo
Simeo, uranyumva?
Gwenda bumva mugasi neza.
Ikibazo cyawe?
Yewe kirazo nalimfite nashaka kumenya mbega ni uruhe ruhombo ku gihugu cy'Ubwongereza hamwe bwova muri EU mbega ni cye gihombo kandi kuri EU hamwe bw'Ubwongereza bwovamo icyo ni kibazo cya mbere. Kibazo cya kabiri nacyo nashaka kumenya mbega hamwe abanyagihugu b'Ubwongereza guhakana kuva muri Union Europeenne mbega bizoca bifata yemera ugereranije n'iryo tariki bari bavuze rya 2019 zo kwa gatatu yuko baba bavuye mu Burundi. Ibyo bibazo nari mfite byarize. Murakoze cyane.
Urakoze cyane Simeo. Byinshi muri ibyo bibazo ubajije yari yabisubije, ariko nanone twisegure ku Barundi kuko benshi muri mwebwe ntago mukidukurikira kuri FM, dukurikira kuri shortwave. Ariko icyo nababwira nuko nyuma y'iki kiganiro, ikiganiro cyose uko cyakabaye tuza kugishyira ku rubuga rwacu rwa Facebook kugira ngo mwongere mucyumve abatabonye amahirwe yo kugikurikirana uko cyakabaye. Reka dufate na Louis Michel. Wiriwe?
Komera muvandi. Urakoze cyane kandi.
Yego, uri hehe? Uri mu Rwanda?
Iyo ndi mu Rwanda ndi kamonyi mu ntara y'Amajyepfo.
Ni ikibazo cyawe?
Yenda babaye.
Babajwe n'iki?
Ikimbabaje Ubwongereza. Ariko njye ntabwo tumva neza, ntabwo nakurikije neza kuba ntabumva neza. Ariko ndashaka kubaza Ubwongereza ari gima ari ugeze mu mfashe kuri cyo mu kinyarwa cya mu kirundi ari gima batanga
impamvu
ari gima kugira ngo bave mu wa muryango ni yihe cyo ni cya mbere cya kabiri hano mu Rwanda cyangwa dushaka kwishyira hamwe hano mu giturage abaturage bakishyira ubwo ikintu igihugu cyacu cyangwa imiryango Nyafrika bakikira bwakurikira. Ese Ubwongereza kuba mu muryango nkuriya cyangwa witaga community ecomunique européenne. Ubu ni Union européenne. Ese Ubwongereza kuba muri European Union. Rwose nibwo bafite bo ni iyihe ubwabo kujya kwirya ubwo bonyine umutuzo rwose nasobanuye inyungu bafitemo ni iyihe.
Urakoze
cyane.
Urakoze. Reka mfate na Emmanuel.
Urakoze.
Emmanuel wiriwe?
Yego, mwiriwe neza kandi murakoze cyane kumpamagara.
Uri hehe?
Ndi Kigali mu Rwanda.
Ikibazo cyawe masegonda make cyane, turi hafi gusoza ikiganiro.
Yego, ubundi iyo BRICS bavuga bayitorwa n'Abongereza, ese ubwo ngubwo umuntu baba barayitoye bakaba babisubiza inyuma gute kandi bararangije gutora kamaramaka yarabaye? Ese ubwo ngubwo gutora iya kabiri ntikwaba ari ukugaragaza ko icyemezo cy'abaturage bafashe kwaba ari ukubatesha agaciro? Murakoze cyane. Ntirwanze kuma Kigali mu Rwanda.
Urakoze cyane Emmanuel. Bwana mwine byinshi babaza urasa nkaho wabisobanuye kuko benshi wenda ntago bakurikiranye ikiganiro kuva kigitangira ariko mu magambo make cyane niba hari icyo wifuza kuvuga mu magambo make cyane
hanyuma yes reka nsangire ku Emmanuel icyanyuma yabazaga ati ko Ubwongereza bugiye kuvamo muri ya muryango yese zabari ni inyungu ni kuki bagiye kuvamo sibi abazaga
yego
kuki bagiye kuvamo byukuri akabanavuga ko bisubiyeho bakajya muri kamaramaka ya kabiri kwa tabara ubusuzuguza ni nabyo bavuga bamwe bati banasubijemo kamaramaka ese ubwo babandi batinzwe nabo ntibavuga bakasura muri kamaramaka zikakomeza gutyo icyo ni ikibazo cyakomeye ni nacyo mpamvu n'abahora basubizamo ko ahubwo kwisubizamo izacongera gucagaguramo Abongereza icyo ni ikibazo cyakomereye ariko mu byukuri inyungu zo kuvamo nkuko twamaze kubivuga nuko politike babisobanura cyagiye bareshe abaturage muri make barabeshye babeshye abaturage ko bazavamo ubukungu bwiziyongera babeshye abaturage ko bazashobora kwikorera za agreement cyangwa amasezerano mashyashya y'ubucuruzi bakavuga ko Ubwongereza buzakira cyane amafaranga azajya mu mavuriro batazayikongera imigarasi igacika ibyo byose basanze ubukungu bw'ibihugu ari magirirane ubukungu bw'ibihugu ari urujya n'uruza rw'abaturage kuko nibazana amafaranga kuyarya n'ibiki ibyo rero se kushyiraho inzitizi z'uko bagiye n'iki byose abuza bizasubiza inyuma ubukungu bw'Ubwongereza GDP yabo ikagabanyuka ku kintu kibi cyane kizatuma Ubwongereza bunakena huko n'imashini ko navuga kuri iyo bintu
hanyuma icyo gihe se nk'uko wari ubivuze hari abanyaburayi benshi bari batuye mu gihugu cy'Ubwongereza cyane cyane kubera iriya stati yuko bari mu muryango w'ibihugu by'Uburayi hari abakoragayo icyo gihe abo banyaburayi bifuza gukorera mu Bwongereza bizagenda gute
bari mu kuvuga ko ubu bashyizeho na n'itegeko rivuga ko abantu bazaba bashaka kongeza cyangwa kuguma mu Bwongereza na right of permanence kubinamo kuguma mu Bwongereza bagende biyandikishe bakanavuga ko uburenganzira bwabo buzubahirizwa mu gihe n'uburenganzira bw'Abongereza bari mu bindi bihugu by'Uburayi buzubahirizwa muri make ikibazo kibazo ubu ngubu baramutse bavuyemo gutyo nta masezerano uretse ko ngira ngo bo ari abanyaburayi hari ukuntu bazabikemura ariko bavuyemo badakoze amasezerano kwa mugabo cya twiyise hard Brexit gusohoka gusa gutyo kizi ko crash Brexit ni ukuva mu bashwanyuka bishobora kuzagira n'ingaruka kuri abo uburenganzira bw'abaturage ariko nibutse ko nibutse abumva ijwi rya Amerika ko ubunyaburayi ntabwo busa nta Afurika aho umuturage upfa kumujugunya n'ibyo bakora iki gusa bazakomeza kureba uko uburenganzira bw'abanyaburayi bw'Abongereza n'Abongereza bo mu Burayi bushobora kuzubahirizwa hatabaye igihungabanya uburenganzira bwabo
ubuzima bwa politike bwa Theresa May muri iki gihe urabona bwifashe gute hari amahirwe afite ko azakomeza kuyobora kiriya gihugu nubwo yasimbutse ryatora ryifuzaga kumukuraho icyizere
urakoze cyane Edi na byabaye kabira ahubwo habaye ishyaka rye ubwaryo gutora kureba uko bamukuraho ugara rusimbuka haza nicyo bita Kobini ariwe oposiyo ushinze oposiyo nawe yazanye itegeko ko amukura mu kizere nacyo kiranirana ariko ubutegetsi bwe burajegajega ku buryo n'ibimunanira kubamo neza agize amahirwe yabondi abanyaburayi bamungiza kuko bagisaba kugira mu kwezi kwa gatandatu ariko n'abanyaburayi bari mukubaza bati kubongeza muzanye ikihe gishyashya cyangwa muri cyari kucya kindi cyo kuvuga ko amasezerano yanyu twakoranye mutayemera kandi kuko Ubwongereza bakoze amasezerano baremeza bangayasinya bageze parleroma mu parleroma ya PM Theresa May irabyanga ari abamukikira kugira ngo mu ishyaka rye n'aba muri opozisiyo byananiye kwemera ku buryo bavuga ati Abongereza murashaka iki muri kuri baravuga ati Abongereza ntacyo muzi icyo mushaka nacyo muzi niko muri make rero ubutegetsi bwa May nabwo burashyigashyira nk'uko tumaze kuvuga
Franka mwine inararibonye muri mu mategeko mpuzamahanga ukaba ukurikiranira hafi ibijyanye na Brexit mu gihugu cy'Ubwongereza nagira ngo ngushimire cyane kandi nshimire n'umukunzi w'ijwi rya Amerika witwa Nkunda Shimwe Nehemia wadusabye kuzatumira umuntu usobanukiwe na Brexit agatanga ibisobanuro kandi ako kazi wagakoze neza bwana mwine urakoze cyane
murakoze cyane Eddie kandi nkabanshimira nabo bantu bose twakiri kumwe muri studio ndabashimiye mwese mugira amahoro
urakoze cyane nshimire abakunzi b'ijwi rya Amerika nkuko Maitre mwine yarabivuze mwese mwatanze ibitekerezo n'ibibazo nshimire engineer wadufashije mu buhanga bw'ibyuma Fatuma Alimasi Kalala wegeranyije iki kiganiro muri studio ya karindwi hano i Washington DC mwari kumwe nanjye Edi Rwema mukomeze mu ryoherwe n'ibiganiro bya radio ijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yacu arabandanya